ngā take o te tai tokerau.
E ngā mana, engāre o huri noa tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā kawenga pūrongo o te haora. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei, he mea tautoko e wātea me te māngai pāho. Kia ta huri ake ki ngā kaupapa matua mo tēnei haora. Kua tīpakohia e te kapa Hurricanes Paua i a Crystal Murray mo te whakatātai aupiki e kainamu mai a te tau 2023. Hei tauna ki ake e aropumau atu te waka kotahi ki ngā terenga waka ki ringa ki ngā huarahi matua tata ake ki ngā kura. Koe apu ngā kōrero e haere ake nei. I tērā wiki tonu i whakanuitia te taone o Kaitaia i te toki i te aoha kinakina a Crystal Murray o tira Maza no te pātū. Hei tā Mike te wake i whai wāhia ke te taone o Kaitaia te whakanuitia i tēnei toki me te aha, me te hīkoi ki roto ki te taone ki te whakahihira ke i ōna mahi i te kapa Black Ferns. He oi anō he huarahi roa ke mua tonu i te aoro i a Crystal Murray a Maza. Iaia kua waitohungia ki te kapa o Hurricanes Paua mo te whakatatai aupiki e kainamu mai a te tau 2023. Hanai ngā tauna ki tanga a Mike te wake. Mo ngā mahi pau te kaha, Crystal Murray te āwhutu pōro.
Ki te kaupapa o tera, o tātou nei toki, te tino toki, Crystal Maza Murray me pēheara te kōrero. Me pēheara te kōrero i roto i te āhuaranga katoa te kaupapa, te hāpori e ngā kaunui ana e hiana te whakanui i aia. Tōna tū whakaeti, tōna ngā kaumahaki, ko tūtuki pai te hiahia o te hāpori.
Ingarangi whakatā kua pāhemo nei, toko ono ngā tangata kua mate i roto i ngā tukinga waka puta noa i Aotearoa whānui nei. Toko toro o aua hunga i mate i roto ake i te tai tokerau i te raki o whāngārei. Mo tēnei tau e 333 ngā tangata kua mate ki runga ki ngā huarahi o Aotearoa whānui, toko toru noiho i raro atu i te tatauranga nui rawa no ngā tau e 5 kua pāhemo nei. Nā e aro atu ana te waka kotahi ki ngā terenga waka tata ake ki ngā marae me ngā kura kia heke ho te terenga waka. He oi e āhua noho tai apa ana wetahi ki aua tauna ki tanga me taua hihia a te waka kotahi i runga i te hia kai kia noho orite ngā terenga waka kia piki ake rānei. E rangi ake e kake tonu ana ngā tatauranga o te hunga e mate ana ki runga ki ngā rori. A i mua atu i te wāhanga hararei e kainamu mai a te raumati e ha a wangawanga nui. Mō tēnei raru kua rua nei e pōkia ai i te motu me te kore rautaki hoki. A kātia ke rā ngā kōrero i konei e hoa mā kua memete ngā kaupapa kōrero i a kuringa. Atu i te whare pāho o te hiku o te ika, ko te efini popata tēnei e mihi atu nei. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, i whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai pāho.